Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwiharikwa muri sanga ku ijwi ry'Amerika ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye Imana. Mwese mbahaye ikaze kuri radio yanyu, mwese ndabakiriye ariko by'umwihariko ndakira Marie Claire Kibukayire ararangisha abavandimwe hashize hafi imyaka 50 batandukanye, abana baba Métisse Raphael na Husso babyawe na Marthe Mukankunzi ku bagabo babiri batandukanye, Camperi na Husso bakoraga muri Zari irubona. Marie Claire Kibukayire atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Arizona.
Nukuri ukindanye muri iki kiganiro ndeka mbanze mbashime ko munyakiriye muri iki kiganiro cyanya gasaro kaburaga. Iki kiganiro ngijemo kugira ngo ndangishe abavandimwe banjye nabuze.
Mwaburanye ryari, mwaburaniye he?
Umva, abo bavandimwe ni babyara banjye, twaburanye mu myaka y'igihumbi 1970. Muri icyo gihe twari abana, ndakuze ndashaje kandi nabo ntekereza ko bakuze. Nyina Martha Mukankusi yari mubyara wa mama wanjye, akaba yari yarashatswe n'umuzungu witwa Russo, ntabasha kwibuka irindi zina rye, ariko mbere y'uko amushaka yari afite undi mwana yari yarabyaye w'umuzungu nawe witwa Raphael Nankombre. Uwo Raphael rero niwe twanganaga nko mu myaka, ntekereje murumuna we niwe wari Russo. Noneho papa wa Russo yari yaragiye i Burayi agaruka aje kuza gutwara sa femme et son fils, ariko atari butware Raphael. Byabaye ngombwa rero ko Raphael aba adopte. Mu myo myaka yanjye mbasha kwibuka yari afite nki mu myaka 8-7 gutyo. Icyo gihe wa mwadopse yari Madame de Restange. Madame de Restange uko nibuka yigishaga ngo kuri Ecole Berge. Sinzi niba ari y'u Rwanda niba ari yahandi, ariko niwe wamwadopse. Kandi iyo adoption igomba kuba yarabaye facilité par umupadiri de Pienne wabaga hariya Nyamirambo. Nuko njyewe rero mu kugerageza kwanjye nagerageje kwandikira abantu benshi, kubaza abantu benshi, nta muntu n'umwe washoboye kumfasha rwose. Ariko kubera ko nahuraga muri iki kiganiro cyanyu, ikiganiro cyiza, ikiganiro mana yanjye kimpa ibyishimo, kandi nkibwira ko giha ibyishimo buri muntu wese ubashije kubona abe yabuze kuriya, ni umunezero udasanzwe. Kandi nawe nkaba ngushimba koko kuba waragize iki gitekerezo cyo kugukrea ikiganiro nk'iki. Ni ukuri Imana ijye iguha umugisha kubera izo mpamvu.
Urakoze cyane. Ndagira ngo ngusubize inyuma gatoya.
Nta kibazo.
Aba bana babyawe na Marita
Mukankusi,
kugira ngo ise wabo agende yongera agaruka twari Russo, ariko Raphael asigare, byatewe n'iki?
Mukuri ntekereza ko bari babonye mutation ibavana gukora i Kigali bajya gukora muri Congo. Kandi iby'imiryango ntago wabimenya, n'ubu nari umwana sinabimenya. Peut-être que agomba kuba wenda atarabonye ko bimushobokiye kumwadopta we ubwe, ahitamo gutwara nyina aramujyana n'umuhungu we. Nyuma Marthe aza kugaruka yararwaye cyane, kubona ko yabaye dehange mu mutwe, ku buryo nta trace twongeye kubona z'umwana n'umwe muri abo bana bombi kugeza ubu. Ku buryo Marthe yarinza agwa muri genocide, ntabwo ngewe ku mutima wanjye nakomeje kumva ko na mama wanjye ntakiriho nta muntu wundi nabonye wigeze atekereza kubaza babana no kubashakira.
Ndashaka kwibanda cyane kuri Rafaele. Rafaele bajya kumutanga mujya kumuta warukiri muto ntago biza ariko kugira ngo bamutange abe adopte. Yabaye adopte gute kandi aragifite nyina nyina adahari.
Mu byukuri nange reka gusubiza inyuma nkusore wakaka gato. Ntabwo Marta bukankosi yigeze agi burayi n'umugabo we ruso wagiye iburayi. Marita sigara iwacu mu rugo iwacu mu rugo kwa Catherine Nyiramongi
yego
aho bitaga mu nzove mu muhanda tubana nabo tumarana igihe kugeza ubwo ruso yagarutse agaruka nyine aje afite mission yo kujya gukora muri Congo aza ariko ari butware Marta na ruso bonyine no muri icyo gihe ngira ngo wenda nibwo havutse icyo kibazo cyatumye wenda bashaka umuntu wabafasha wenda kuba yamutwara akamuhabwa nk'umwana n'ukuri ntabwo nigeze ikintu kinza mu mutwe nuko nibuka bamutwara nibuka Madame de Restange yaje nka kabiri gatatu iwacu nta kindi kintu mbasha kongera kwibuka.
Birumvikana barukiri muto nge ndimo ndashaka kumva akantu kari butume ibintu byose bufunguzo ruri umufungurira imiryango myinshi. Aba bana uko ari babiri babyarwaga n'umubyeyi umwe witwa Marita Mukankosi.
Yego
papa wabo yari umwe?
No ntabwo papa wabo yaratandukanye.
Papa wabo yaratandukanye kubera ko ntabwo byumvikana ukuntu ruso yari kugaruka ngo atware umwana umwe asigundi.
Yego
nuvuga yuko Marita yabyaranye aba bana n'abagabo babiri batandukanye b'abazungu.
Yego
noneho rero uwabyaye Rafaele izina ryo rarize
uwabyaye Rafaele ku ruhande rwa se no ntabwo muzi rwose
ku ruhande rwa se ntabwo muzi
ariko ushobora gusubira inyuma nkaza ari umutante ushobora kuba wenda yabyibuka izo informasiyo naza zibaza nkazibabwira.
Ruso avuye muri Congo akajya mu Bubiligi mwarabimenye mwamenye ko yagiye mu Bubiligi?
Nta nubwo twanabimenye kuko icyo twabashije kubona ni Marte wagarutse ari umurwayi cyarwaye mu mutwe rwose ubona ko yabaye derange ubona ko yari yataye rwose umutwe n'impamvu
kandi agaruka atari kumwe n'umwana we
agaruka ntase agaruka nta makuru
agaruka yagarutse n'indege yaje n'amaguru yaje aturukaye
kuri ntago mbyibuka neza ibyabyo byose uko yaragarutse ntago sinigeze numva bavuga ngo agiye kumufata wenda kuri aeroport namubonye mu rugo yagarutse.
Yego uyu mwana Rafaele mumuha Madame de Restange binyuze kuri Padre de Pierre nzi neza uribuka umwaka icyo gihe byabereye?
Ni ukuri iyo mbasha kuri kubara nsanga ari muri za 77 78 aho ngaho.
Niba bakumva muri kano kanya ni iki wumva ushaka kubabwira?
Kuri cyo nababwira ko mbahobeye cyane nababwira ko mbakunda kandi mbakumbuye nuko ntigeze ndeka kubatekereza iyo myaka yose nubwo ntawabashaka ariko ngiye mu mutima wanjye narabashakishaga kandi ko naba nishimye kubabona byaba ari igitangaza pe ko naba nizerewe cyane kubabona.
Tuzafatanya n'Imana n'abantu benshi bumva ijwi ry'Amerika n'abantu bari mu Bubiligi tukorana n'umuryango w'abametis du monde udufasha cyane kumenya abo bantu ba metis bashaka imiryango yabo wasanga Rafaele na Ruso nabo babashaka bataza aho bashakira. Ngaho rero Marie Claire akibukayire ndagushimye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ndagushimira urwo rukundo n'urugwiro udufitiye nkwifurije amahoro y'Imana.
Kuri nanjye ndakwifurije kandi ngushimira cyane uwo mutima wawe utabaho wabashije gukora ikiganiro nk'iki kibasha guhuza abantu mukuri imigisha yose imana ikumpere ndagushimiye
urakoze cyane
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazero
Shaka gasaro kawe muzakabona
Wichiki ntege
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Mu mwaka w'1994 umwana w'umuhungu witwaga Muhire wari ufite imyaka 4 yisanze mu kigo cy'impfubyi mu Bugesera niho yabatirijwe yitwa Jacques n'umwana utazi inkomoko ye Jacques Muhire atuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Mayange umudugudu wa Kiruhura
cyifuzo cyanjye ni mucyagura n'umuryango wanjye uko nje twatandukanye n'umwana nibonye ndi muri Aruferina nibona bampamagara Muhire Jacques ariko Jacques baya tubatije mbizi ko twayitwe muri Aruferina nahageze nitwa Muhire batubatije Jacques
none se wageze muri Aruferina ufite imyaka ingahe
nageze muri Aruferina mfite imyaka 4 nibyo mbona ku ifishe yanjye ya Aruferina
wahageze uturutse he
ha karere kariho kuko file mfite yanditseho Muhire Jacques imyaka 4 uri muri Aruferina gusa nta kindi kintu kiriho cy'akarere n'abanaruturutsemo cyangwa umurenge
iyo Aruferina wagiyemo yari herereye he
herereye mu mujyi wa Nyamata ahari muri Kanzenze
none se ubwo niba waragiye muri Aruferina y'i Nyamata nta gutekereza ko ushobora kuba ukomoka aho ngaho mu Bugesera
ibyo twabitekerezaho ariko noneho iyo fishi niho ko bashakishije bakabura umuryango ngo muri Bugesera kuko hari abantu badushakiraga ariko banditseho ko bashatse bakamubura bakabura umuryango wacu dukomokamo
Muhire impamvu mbikubwira nuko
yego
hari umwana nkawe nuko we ari umukobwa yaje hano mu kiganiro gasoro kaburaga ambwira ko ashaka ababyeyi be yambwiye ko batandukaniye hirya aho ngaho nimba ari kuruhuha harahari kuruhuha
harahari mu karere ka Bugesera kuko n'ubundi ngo abana bazanwaga muri Nyamata aho ngaho abenshi bahaga baturutse muri Aruferina bari bashyize uruhuha ariko bagashaka kwagira nabi barahabakura babazana i Nyamata kwa Mingeti kuko ariho hari umutekano bazanwa n'inkotanyi
uwo mwana rero yambwiye ko ariho atandukaniye na nyina nza kushakisha nyina ndamubona n'umwana ari aho ngaho i Nyamata nsanga na nyina nawe atuye aho ngaho i Nyamata bahuriraga mu isoko bataziranye kandi ari umwana na nyina nawe rero ushobora kuba ufite ababyeyi aho ngaho mu Bugesera wumve rero yuko ugereranyije ushakishije basanga ko abana abari kuruhuha bazanwa aho ngaho i Nyamata ariko nabo ntibari bavuye kure barabana bavuye mu Bugesera bahunga n'ababyeyi
yego
umubyeyi uri butwumve hano mu kiganiro gasaro kaburaga azi ko yabuze umwana w'imyaka 4 muri 1994 witwaga Muhire aza gusanga aho ngaho i Nyamata ngaho mbwira wagiye izina ryawe urizi uzi ko witwa Muhire none se papa wawe wari umuzi
ntabwo nari umuzi
mama wawe se wari umuzi
ntago nari umuzi
hari abavandimwe se wagiraga
ntago na ntago mbizi kuko urumva muri iyo myaka ine niba nari njye njyenyine cyangwa se nanjye ndabangurikira bi ntago nabimenya
iyo wabaga muri mu rugo ntago wabonaga hari mukuru wawe cyangwa se mushiki wawe wabonaga uri wenyine n'ababyeyi
nabonaga njye gusa icyo nibuka gato ndi muri Aruferina rero barukuna bafashagitaga nk'abana bakabashyira ahantu hamwe ku gitanda ari babiri ndibuka ko hari umwana twabanaga ajya gukunda kumbwira ngo mama azaza dusange hano uwo mukobwa sinzi uko yavuye muri Aruferina ngo bamwage batagende sinzi ngo yahereye he gusa ajya gukunda kumbwira ngo mama azaza dusange hano bamwitaga Chantal kari akana k'abakobwa bita Chantal ako sinamenya ngo karenge he kasohotse gataruferina ntabwo mbizi pe
ku buryo utekereza ko ari gashiki kawe
atekereza ko afite ukuntu yaba nzi urumva twahuriye muri Aruferina bagahora mbwira ngo mama azadusanga nibaza rero urumva we ashobora kuba arandutaga ntabwo nari ndi
ariko yavuga mama se ukumva ari mama we cyangwa mama wanyu
nyine njye yavugaga mama ngo ntatanumva kubwo azaza kadutora mama nyine
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
hashize imyaka 30 mukanyirigira Annonciata yatandukanye n'umwana w'umukobwa Cécile Ntakababaza warufite imyaka 7 yaburiye muri Kongo aho yari yahungiye yari mu nkambi ya Mugunga mukanyirigira atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Gasabo akagari ka Karuruma umudugudu wa Nyagasozi
kinzanye mu kiganiro no gushakisha umuvandimwe wanje twabuze yitwa Ntakababaza Cécile
Ntakababaza Cécile mwatandukaniye muri Kongo
nokuvuga ngo bo bari batuye hano mu gatata ari kumwe mbese iwacu harahangaha ariko ngiye nari ntuye igikondo ntabwo twahungiye hamwe nge nahungiye Bukavu noneho mama rero yari kumwe n'abo bana babiri bahungiye igatara
nose uyu Cécile Ntakababaza mu vindimwe
ni umuhererezi ku vindimwe
n'umuhererezi wanyu wowe wahungiye Ibukavu wahungira kuri Goma
nyene bo baciye mu nzira gitarama barakomeza na za nkoto abandi baciye ntabwo mpazi bahinguka aho ngaho igatari
hanyuma se abandi bari kumwe bo baratashye we arasigara
ni ukuvuga ngo bagezeyo mama wabo ahita apfa apfuye basigarana n'abaturanyi noneho umusaza we bari bari kumwe ntabwo ngo yarahari ni kwakunda abantu baba bari kumunywa akajya gushakisha n'undi agasigara hanyuma rero musaza we kubera bahise bava mu nkambi bakanyanya gira yaciye ukwe n'undacukwe bahita baburana ubwo ngubwo ntibongera kubonana bigenzeze rero muri 97 musaza we waraza undi birangira tutamubonye ariko abantu imugunga batubwiraga ko bahamubonye ariko birangira ataje
babahaye amakuru bababwira ko bamubonye bababwiraga kuba mubonye akiri mu nkambi cyangwa se ari mu mashyamba rurongotana bababwiraga kuba mubonye he
batubwiye ko bari mu Gunga nyine barimo baza bamwe bambuka baza ku Gisenyi nyine baza mu Rwanda ariko we mu Gunga ngo ntiyaharenze sinzi rero ubwo ahandi yahisaga
mbese muri 94 ugereranije Cécile yari afite imyaka ingahe
Cécile yavutse muri 80
wambwiye yuko mama we yitabye Imana ari muri Kongo papa we nawe yashoboye kuhagera cyangwa se ntabwo ariho
papa yapfuye muri 90 kuri 25 z'ukwa 12
komere kuva musaza we yataha nta wundi muntu wongeye kubaha amakuru yaho yaba yararabutswe Cécile Ntakababaza
nta muntu wongeye kuduha amakuru ubwo nge natangiye ku hari ahantu batubwiraga hakurya ya tegisirwa niba ari Kacyiru bavuze ko hari abana mbese bagiye baburana n'ababyeyi nagiyeyo mpageze bakubwira ko ntawe nta mbese ngo iryo zina rye ntabyo bafitemo ndataha ndongera njya mu Kiyovu kuri Seseri naho ndandika nanditse nabwo kuba byanzaniye izina rya papa ariko inzanira izina ritariwe ubwo rero numva biranyobeye ukundi kuntu nabikora ndagira ariko nyuma nakomeza kumva aka gasaro ka uraga ariko kugira ngo mbashe kubafatisha nabyo bikango niyo cyatumye tukomeza kubikurikirana twaje kwaka inimero z'abagira ubusa ngo adufashe nyine niwe wadufashe kugira ngo tubashe kukubona
nakoze cyane kuza mu kiganiro gasaro ka uraga iyo mushatse mba mpari nkabakira kugira ngo tuganire dufatanye dushake abo bana mwabuze abo bavandimwe mwabuze agasoro kaburaga ntyo kabera ko none mbwira uyu muvandimwe wawe Cécile Ntakababaza niba kumva muri kano kanya mubwira amakuru yo mu rugo mubwira amakuru ko byifashe mubwira ijambo rikuri ku mutima wumva ushaka kumubwira
muvandimwe wanjye rero ikintu namubwira rwose abaye ariho cyangwa akabanyumva nakoresheje uko nshoboye ndamushaka ndamushakisha rwose turamukeneye adufashe rwose akatwumva yatibwira ari kuko turamukeneye cyane kuko mutekerezaho byinshi ntabwo byigeze bimpa mbahoro rwose nubwo mba ndanga nubwo ngira gute ariko muramutekereza igihe cyose Imana idufashije akaboneka rwose byaba ari byiza ndahari ndi mukuru we na musaza barahari n'abavindi mwe na mama bose barahari ubwo urumva ko tugihari mbese aje yaza yisanga
urakoze cyane Anonsiyata Mukanyirigira ushakisha umuvandimwe we Cecile ntakababaza ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Ukaburaga ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
yego namwe ndabifurije Imana ibahe umugisha murakoze
Agasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga
mu mwaka w'1994 igihe abanyarwanda benshi bahungaga intambara buva muri commune Kivumo mu cyahoze ari prefecture ya Kibuye bagana muri Zaire umugabo yanze guhunga yitwa Anicete Bazimaziki yarafite umuhungu w'imfura imyaka 20 Wenceslas Nshimye Umukiza wiyemeza guhunga batandukana batyo umubyeyi we Anicete Bazimaziki aramushaka tuye mu karere ka Ngororero umurenge wa Nyange akagari ka Muganyana umudugudu wa Karambo
n'umwana wanjye w'imfura witwa Nshimye Umukiza Wenceslas twatandukaniye ku Kibuye hafi ku Kivu
mwatandukanye mujya he
twarahungaga duhunga intambara y'1994
hanyuma se byagenze gute kugira ngo mutandukane mwari mujyanye wowe urasigara byagenze gute
twari kumwe ariko umugore yarasigaye twaranyuranye turwaho yanyuze ariko uwo mwana aza kuhamenya none ndavuga nti jewe ntabwo nzahunga uzashaka kugenda zigende ati nanze kuzatubuza ati none zigende bwake yagenda nanze buca no kurebanye naho yarahari
bakubwira ko yagiye he
ngo yakomeje yo muri Zaire
kuva muri 1994 kugeza ubu nta makuru ye uzi namba
amakuru ye nigeze kumenya nayumvaga mu buryo budafututse bavuga ngo ari muri Congo Brazzaville
yego
noneho nza kwibonera umuntu w'umudamu ari hafi wanjye aje kureba umukwe kuko umukwe we umugore we niwe mudugudu wacu
yego
ubwo tuba duhagaze haruguru iwanjye mahera kuko umuhanda prize ambwira ngo umuhungu wanjye waramubonye bageze tuyiritiri mbese ntibarunzi tuzoreza ntibakoranye ambwira musaza we twakoranye mu gisirikare ngo bageze aramubonye aho tuyiritiri aramubaza kamubwira amazina ye
yego
amubaza se na nyina babavuga noneho bo rero n'igice cyo barabakuba kuba babagarura yarabacika uwo mwana wanjye bo abandi bagaruka zindege rero yakomeje ngo agenda ajya muri Angola
yakomeje agenda ajya muri Angola
akomeza ngo akomeza abacitse ajya muri Angola
none se kuva yagira muri Angola hari uwo wigeze ubona hari umuntu wigeze uhura nawe ngo umubaze amakuru hari kanunu kaho yabaherere wamenye aho yaba ari muri Angola
ntayo uretse uwo muhungu uretse uwo mubwiye mbese niko haba numvaga bavuga ko yaba ari Congo Brazzaville ati ntabwo ari mu nzego yari mu nzego yerekeza muri Angola
none Nshimye Umukiza mutandukana muri 1994 yari afite nk'imyaka ingahe
20 yararangije sarayi
niwe mfura yawe
yavutse muri 1974
barumuna be n'abashiki be bose baraho ngaho mu Rwanda
bose n'uwo babyaye nyuma uko asize nyina atwite inda nkuru yamubwiye ku itariki ya 9 z'ukwa 1994 araho urumva afite imyaka 30
yego none Wenceslas Nshimye Umukiza ni iki cyatumye agusiga wakagenda kandi waramubwira guti si mpunga ndaguma hano yarazi ko nyina ari mu Rwanda barushikibe n'abarumunabe bahari ni iki wumva cyatumye agenda yagiye gusa kubera yabaye urukurikira izindi
yabonaga kandi uko ubwo baturasaga abafaransa bakajya babizimya ubwo rero n'ubwo bwabyishe abona abandi bagiye ndabona ko atamujyanye
none nyuma y'imyaka 30 ishize utabona imfura yawe uje mu kiganiro agasaro kaburaga uti mumfashe ndamushaka ubu ngubu ni umugabo w'imyaka 50 arakuze niki kintu ushaka kumubwira niba kumva muri kano kanya
numva natekanye nkavuga n'umwana wanjye nkabona ibyo aranakuze yabaye umugabo niba ariho afite umugore n'abana nifuza ko yakurauze cyangwa seseri bakamuzana bakamugeza nuko nta kibazo cyane
uretse uyu nguyu Wenceslas Nshimye Umukiza nta wundi muntu ukuri ku mutima uvuga uti ndi mu kiganiro agasaro kaburaga nyaboneka nimumfashe mubone nta hari abantu babuze abantu benshi mu bihe u Rwanda rwagiye runyuramo wowe nta wundi muntu muze nta wundi muntu ufite uvuga uti nyaboneka mfasha nawe umushakire
ndamufite wa mukuru wanjye yarashaje we n'umugore nabo nawe ari umusirikare yapfuye muri 83 umugore apfa muri 84 uwo mwana rero yabanaga na bashiki be na mukuru we babaga Kigali bacuruye intambara itari ubwo babaza turabonana bari muri segiteri gafete komine Kivumu
uwo mwana uvuga ninde
yitwa Mujyarugamba Fidele
Mujyarugamba Fideli papa we yitwaga nde
Mujyarugamba Kazimiri
naho mama we
Mukarugomwa Cezari
hanyuma se uwo mwana w'umuhungu yagiye ajya hehe
uwo mwana mu kugenda bo bahubaza n'indi wacu bahuriye kuri paruwasi ya Nyange
yego
nanyo cyo gihe aba yarazazana umugore wa mukuru we n'abana baje mu kamodoka yarafite kahiri dushimye ko yapakiyemo ibyo ashoboye mukuru w'abantu ahari wambwira ko yari yaragiye muri Kenya kurangura aje rero ubwo tuza kongera guhura nawe ava muri Kenya yanyuze muri Zaire kuko ari mu modoka y'ivatiri ifite purake za Zaire mubwira yuko atakomeza ngushakira kandi yari kubona n'inzira idari Kigali kuko amasasi yose yari yahatangiriye abari hose barashe ndamubwira ntagira aho aza ni murumuna we yaraje yazanye n'umugore n'abana ati yarabaza cyane ati yo ati ko tuyigisha umwana imodoka ni bibi ubwo rero bose duherukana icyo gihe mu kugenda kwabo rero naje kumva bakajya bambwira ngo banyuze i Dubai hanyuma we uwo mwana Fideli we twaje kuvugana
mwavuganye ari hehe
wavuganye ari mu Bufaransa
uza aho ari rero
yatumye umuntu ngo naza nshake ashake umuryango wabo wasigaye noneho mu muryango wacu ubu nicyo uriho mukuru noneho umwana aje tuvuganye umuntu mumwibariza aho ari ambwira ko ari mu Bufaransa bo mubaza sinamubajije umujyi arimo mubaza mukuru we ko bari kumwambwira ngo ntawuhari ari muwe muki nawe akaba muwe muki kandi ngo akunda kuvuga ngo ibintu mu Bubiligi ati ntabari hamwe noneho rero icyo twavuganye kinambabaje yampizimba namuhamagaye kuko yaravuze ngo nibampe nomero ze nanjye zanjye nzibazohereze byose rero iyo bazimuhaba yaranyihamagariye n'inzu iyo bazimuhamba naramuhamagaye
none Mujyarugamba niba ari mu Bufaransa arakumva kandi ntabwo bizatinda kugira ngo atunyure hano mu gasaro kaburaga tumuhe nimero yawe niba akumva muri kano kanya ufite umunota umwe mubwira ikintu wumva kikuri ku mutima ushaka kumubwira
nshaka kumumenyesha ko ndaho nkende kuza numva makuru yabo kumenya uko baraho umutima wanjye watekana
Anicet bazimaziki
yego
ndagushimye cyane kwa waje mu kiganiro agasoro kaburaga ushakisha abana bawe haduwo Fidele Mujyarugamba hari ni fura ya Wenceslas nshimye umukiza abo bose ari Wenceslas ushobora kuba ari murangora ari na Fidele Mujyarugamba ushobora kuba ari mu Faransa abo bose niba bumva ikiganiro agasoro kaburaga bazatunyura aho vuba kugira ngo tubahuze ngaho ndasaba Imana kugira ngo igukomeze ikongerere indi myaka myinshi wakoze kuza mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona Wiki kintege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
Inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga ni umwana w'umukobwa wari warahungiye muri Zaire afite imyaka 7 ari kumwe n'ababyeyi n'abavandimwe be Umuhoza Marie Chantal yaguye mu ruzi rwa Kungu aruhorwa n'umugiraneza wamushyize ku nkombire mu burasirazuba uko iyo nyenyeri y'izuba irashe bakaba ariyo bareba baganira Rwanda Umuhoza Marie Chantal arashakisha amakuru y'ababyeyi be n'abasaza be babiri bashoboye kwambuka bagakomeza bagana mu burengerazuba tuye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Shyogwe akagari ka Ruli umudugudu wa Karama
ikintu kinzanye mu kiganiro nabuze ababyeyi babura mu mwaka w'1996 mu kwezi kwa 12 nibwo twaburanye nari umwana muto cyane kuko imyaka 35 nyine nari umwana nuko nagize amahirwe nkatoragurwa n'abagira neza bakanshyikiriza Seyiseri ikanshyira muri Croix Rouge nuko ubwo nyine byabaye ngombwa ko Croix Rouge irangisha ko mu miryango y'iwacu hari abasigaye nsanga barahari nuko mbasha kubona imiryango ariko nkaba nyine muri icyo gihe nabuze ababyeyi data yitwaga Gahinda Juvenali na mama akitwa Munganinka Godanse nari mfite abasaza banjye batatu umutoya we yaguye aho nabureye ababyeyi banjye
mbwira ujya gutandukana n'ababyeyi wawe mwatandukaniye he
twatandukaniye ahantu muri Warikare ahari ku ruzi rwa Fleuve Congo nyine kubera ko hari mu ishyamba barebaga aho izuba rirasira kugira ngo tuzane icyerekezo cy'u Rwanda nuko ubwo njyewe nyine mw'iryo shyamba ku urwo ruzi njye naruguyemo nuko banyambutsa uwandohoye yanyambukije anaga hakurya y'uruzi ubwo aho ngaho niho mperukira ababyeyi banjye
akunaze hakurya y'uruzi yakunaze ku ruhande rugana i Rwanda cyangwa se yakunaze ku ruhande rugana hirya
ruhande nyine rwerekera iburasirazuba bavuga ko ariho mu Rwanda ubwo twazatireba kuzuba kuko twari mu mashyamba tutazi icyerekezo
mukareba aho izuba rirasira mukavuga muti hariya niho iwacu niho izuba rituruka
bavuga ko izuba ngo ryarasiraga mu ruhande ruherera mu Rwanda uko twari muri Warikare nyine mu ishyamba rya Warikare ubwo rero aho ngaho niho twaburaniye
Marie Chantal mbwira tugeze aho ngaho ku ruzi rwa Kongo ababyeyi bawe bombi mwari mukiri kumwe
twari tukiri kumwe n'abasaza banjye babiri umwe yitwa Gatebujeni ufite inema undi akitwa Protogeni ufite ingabire n'umutoya we yaguye ubundi uwanzi wapfuye n'uwaguye ku rwo ruzi witwaga Umuherekeze Rike
komere
we yaguye mu ruzi
hanyuma mwebwe wowe barakurohoye bagushyira ku ruhande rw'u Rwanda ababyeyi bawe sebo nabo bari ku ruhande rureba mu burasirazuba h'izuba rirasira
yewe uruzi rwari rumaze kuntandukanya nawe kubera ko twarahageze tuhasanga amasasu umuntu wese akiza amagarayi ubwo njye nikubise mu rwo ruzi rero noneho abangiriye neza bandohora banyerekeza hakurya
mbese mbwira iyi ni inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga kugira ngo uve aho ngaho kuri urwo ruzi ugeraho ushobora kwicara ukavuga uti hano byibuze ntabwo ngihangayitse cyane n'ubwo ntabona ababyeyi wahavuye ute wahavanywe nande
nyine ubwo ariho abandi babyeyi babashije kuhambuka, bamaze kuhambuka bansanga hakurya barantoragura baranjyana dusohoka mu iryo shyamba. Tumaze gusohoka mu iryo shyamba, umuturage wo muri Congo, twageze ahantu bita Isiraro, ni muri zone ya Karehe.
Yego.
Nabaye n'igihe kirekire narahabaye, nahavuye muri 2001. Ubwo nyine byabaye ngombwa ko bavuga ngo impunzi zose zitahe. Ubwo uwari umfite yabanje kubyanga, ariko bigeze nyuma nanjye ndavuga ati iwacu bari mu Rwanda, reka nzitahire. Nuko ubwo twaraje tugera kuri Croix Rouge kuri Seyiseri. Seyiseri rero tuyigezeho, njyewe baravuga ati uyu mwana ntiyazamenya iwabo. Kandi mu by'ukuri pe usibye kumva ko iwacu ari icyeza, sinari nzi ngo umurenge, sinari nzi ngo akagari. Nuko ni ubwo Seyiseri nshyira muri Croix Rouge, mba Igoma ahantu mu kigo cyitwaga kwa Don Bosco Igoma, ntabwo nzi akarere agace sindizi, icyo nzi cyo ni uko ari Igoma. Icyo gihe cyarageze, nyine ngeze muri icyo kigo akaba hari umuntu waturutse iyo muri Congo agataha ino mu Rwanda, arazabwira bene wacu ko ndi. Ubwo bamaze kumenya amakuru y'uko ndiho, bahise batanga amatangazo. Nageze muri icyo kigo arimo amatangazo ndangiye. Ubwo nuko nabashije kugera mu Rwanda.
Yego. Hanyuma se ababyeyi bawe bari basize inyuma kimwe n'abandi bavandimwe babiri ukuyemo uwari witabye Imana aguye mu ruzi, hari agakuru wongeye kumenya ko ababyeyi bawe bararokotse bageze he? Hari uwakubwiye ati umaze kugera mu Rwanda hari uwaguhaye amakuru y'ababyeyi bawe bashobora kuba baherereye?
Nageze mu Rwanda hari hasize n'igihe, usibye ku mwaka namenyemo amakuru y'uko baba ariho ntawibuka. Ubwo haje umuntu, umugabo wari utuye mu murenge w'iwacu Icyeza, niho araza umugabo. Uwo mugabo sinibuka izina rye, gusa icyo nibuka nuko ise yitwa Guramutse. Nuko numvise ko yavuye muri Congo muri bene wacu, nabaga kwa data wacu arambwira ati uzajye kumubaza ko nta makuru y'iwacu. Naragiye ambwira yuko ngo iwacu bashobora ngo bariho, ngo bigize guhurira ahantu hitwa muri Congo Brazzaville. Data ngo yamubwiraga yuko ari kumwe n'umugore n'abahungu babiri, ngo babuze umwana w'umukobwa. Ubwo rero nuko yambwiye muri icyo gihe, uwo mugabo yahise yongera yisubira muri Congo, mbura andi makuru, mbifata gutyo gusa nyine ndabireka.
Ariko se aguhaye ayo makuru, uwumvise ari wowe umwana w'umukobwa ubura? Wumvise ari wowe?
Numvise ari njyewe, kubera ko muri Congo bari bafite, usibye uwo mwana babyaye inyuma, bari bafite abahungu babiri n'umukobwa umwe ari we njyewe. Abandi bakobwa babiri bo ntago twari twarahunganye, bo basigaye iwabo wa mama hari Rwamagana. Ubwo rero niyo mpamvu ngiye niyumvise.
Mbere yo kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga, nta bundi buryo wakoresheje bwo kugira ngo urebe uko wabageraho?
Nta bundi buryo, kuko njyewe ntago nari mfite uwantera inkunga ngo ngeze wenda nko kuri radiyo Ijwi rya Amerika cyangwa se ku yindi radiyo. Ubwo kuko ntawanteraga inkunga, mbese nta wari ubyitayeho. Kuko ejo bundi nubwo uyu mukuru wanjye yampamagaye, nabwo kugira ngo ampamagare nuko zana yamataza hari ayandi makuru nari maze iminsi mike numvise. Hari uwundi muntu wigeze kuvuga yuko ngo niba ari umuntu bano bantu batwara ibikamyo bajya mu mahanga, ngo yigeze kuza abaririza umuntu witwa Mutumwinka Mariya. Noneho ngo aza abaririza umuntu witwa Mutumwinka Mariya, ngamubwira ko hari umuntu mwene wabo ngo wamutumye ubutumwa ngo azamubaririze amubaze ko ariho, ngo yuko murumuna we ariho, ngo bakaba bari ngo ahantu hitwa, niwe yarambwiye muri Malawi. Ntabwo nibuka igihugu bambwiye, kuko uwo muntu nawe ntabwo yaje ngo yivuganire n'uwo mushoferi. Uwo mushoferi yaraje asanga uwo muntu yashakaga hari Rwamagana. None asanze uwo muntu yashakaga adahari, ngo asanga ari mu bitaro. Uwo Mutumwinka Mariya ni mama wacu, ari we wareze bakuru banjye.
abo bari basigaye rwamagana
niwe wabareze uwo mushoferi ngo yaje abaririza mu muntu witwa Mutumwa Marie ngo yaratu
hanyuma avuga ko abamushakisha bari muri Malawi
ngo bari muri Malawi ngo rero nayo makuru nabasize kumva nuko rero ubwo nyabwiye uyu mukuru wanjye ari wa Jeannette ubwo ndimubwiye aravuga ati umuntu yazashakisha wenda kareba ko ari ukuri cyangwa se atari ukuri
none rero aho bari hose icyangombwa nuko Imana ishimwe ibakomeze niba bakiri uko bakaba kumva muri kano kanya niki wumva ushaka kubabwira ufite ku mutima
ikintu nshaka kubabwira niba bakiriho bakaba banyu nuko bamenya yuko ndiho ikindi cya kabiri bakamenyesha amakuru niba bo bariho nkabimenya bakwifashisha iyi radiyo cyangwa se bagakoresha telefone nkamenya amakuru y'uko bariho kandi nabashishikariza kugaruka mu Rwanda kuko ari amahoro
Muhoza Marie Chantal urakoze cyane kwa waje mu kiganiro agasaro kaburaga ikizere mutugirira nicyo kiduha imbaraga zo kugira ngo dukomeze kubakorera ngaho rero ukomeje utegereze wizeye ningira icyo mbona zahita nguhamagara nguhe amakuru y'umuryango wawe ugira amahoro y'Imana
murakoze Imana ibahe
umugisha agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi 1994 muri komini ya Mugina mu cyahoze ari prefecture ya Gitarama umubyeyi wahigwaga witwa Uwisize Odetta yafashe umwana we w'umukobwa witwa Umuhire Janvier wari ufite imyaka 5 amuha umuturanyi utarahigwaga cyane agira ngo amwongerere amahirwe yo kubaho uwo mugiraneza atandukaniye n'uwo mwana bitaga Zozo ku mugezi wa Bakokwe mu kwezi kwa gatandatu kugeza magingo ya nyina Uwisize Odetta ntaramubona atuye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Mwurire akagari ka Mwurire umudugudu wa Kigabiro ari mu kiganiro agasaro kabura
ndashakisha umwana witwa Muhire Janvier yari afite imyaka 5 muri Jenoside
hanyuma mutandukana mute
twabo twitwaga nyina akabyenera twamwitaga Zozo nyine twebwe nyine kuntu twarahigwaga sano umuntu aza kumutwaka kwa mudufashe byivuze twese ngo barahunga bageze ahantu intuza muri Nyabikenke ikiyumba none ngo barapika none baza impote ngo za kwapirona nyine barabasenya nyine imbasitse iyo nkambe yari hari ngo baragira bagera ngo hafi mugeze twabakokwe umwana niho bamubure mu kivunge cy'abantu uyu mwana abatabutse akagenda nabwo nuko yatubwiye mu kandi uwo mama nawe yarapfuye
none se muri 1994 Janvier yari afite imyaka ingahe
yari afite imyaka 5
yari azi kuvuga izina rye
yari azi kuvuga hari n'abantu bamwe yari azi uretse ndako gutinda hari ku umwana akayorwa n'abantu ndabibagirwa nkanjye ngende tante wenyine yanyitaga tante hari n'umwe mukuru wanjye witwaga Chantal yamwitaga Chantal hari n'umwana w'umuhungu wa Ruvindi mwe na mama we witwaga Kayiranga akamwibukira kwa mutwe ku igare agashyikiye kubyo akaza ati dore gise ati inkovu ati na Kayiranga yanteye akaba yari afite busaza bwe bubiri kamwe bakitaga Byusi akandi gato bakitaga Kabosi sinzi na amazina akibuka
yego
yabashyiribonye bakibuka papa we yitwaga Rwakigaminosa yari umwarimu amakitwa mutegaraba imakurato yari umwarimu kazi ari ubwo twari dutuye mu cyahoze ariko mwene Mugina ya Gitarama yari serire mparo ngo nuva umusegiteri yari Mugina akaba ari batuye ahantu bita Kagarama hafi y'umurenge nyine
yego umwana ashobora kutazabyibuka ibyo byose ariko ikintu cyangwa ngashaka kukubaza niba wibuka neza uwo muntu mwamuhaye kugira ngo amubafashe ya murokore ninde
yari yayitwaga wa murerima kurata nawe yari muri amukazi wacu ariko wenyene ntago bajyageje kumwiga cyane iyo mpamvu yari amufasha mushyira mu bandi bana nawe be nuko byemeze mu gihugu cy'u Rwanda byari bimeze nabi
none se imakurata wa murera ari hehungu
yarapfuye
komera yapfuye nyuma ya Jenoside cyangwa apfuye mu ntambara
yapfuye nyuma ya Jenoside rwose kwa harabo na nye ama makuru nyo ya mjende cheye nuko umuko nyakupa ye niko na nye ya mgei
no nese nhaundi munu waba wali ahunga ahu hafi yu umujezi waba yara kugie yuko uongana ya mura utkwe
harundi mudamu ngo nae ngo bahuriye kuri bakoko aho ngo ngo bambuka twabonanye ayi ntambara ndamubaze nti se mwarabonye koko bari bamuzi ati ati harakana kagera gamagara tante tante kandi bari bazasubira mu kazi ko mwari mu kazi kwa ke watu be mu kadufatira umva iyo umuntu nyira bahunga umuntu akiza amagara ye ubwo nubwo nasaza bakajwe muri bakokwe nge nta kibazo byinshi ko nkagiye kizeye cyuko yaba kiriho nge niko niyungoza ubwo yako icyenda gatatu narindi mu Bugesera narindi n'umugabo umugabo nge n'umusirikare yari umusirikare tuza kushora icyenda gatatu nge naje kuza ku mugina aho ngaho masankuru wa ruje hano hari komine mugina aho nyine ku biro byawo ndandika babwiye nti twabuze umwana witwa gutya na gutya barandika ariko ntegeza ko bansubiza ko yari no kuba nari ntuye kure ndi muri gashora nta butumwa ngo nabonye bwa naje wenda simbizi nuko mu byarangiye nkomeza kuzana numva ibiganiro byanyu bya cyenda byumva ndabyumva kugeza n'uwo munsi ndakumva ijwi rya Amerika
urakoze cyane ugukomeza wumve ujye ukomeza wumve agasaro kaburaga ni ikiganiro abantu benshi bakuramo amahirwe yo guhura n'ababo hari abantu benshi babatwumva bakadufasha kugira ngo dushobore kubona ako gasaro kabuze hari abana benshi baba bategereje ku maradiyo abana barezwe n'abantu babatoraguye bakabategereje bavuga bati nitugira Imana hari umubyeyi uzadushakisha ubu wasanga rero na Janvier nawe ategereje avuga ati ningira Imana banjye bazashaka uretse kujya muri Croix Rouge hari ikigo na kimwe cy'imfubyi wagiye kureberamo ngo uvuge uti mbese nta mwana witwa umuhire Janvier wanyuze aha hari aho warebeye
nta namwe rwose mperuka ayo makuru nandikiye Croix Rouge nyine yaje kuri komine mugina cyaza komine mugina mbara muri gashora ku biyaga niho narinde ho batujyanye abashaka kudemobilizwa ubwo naho nabaye imyaka igera kuri itatu ibiri n'igice ubwo bariko nkaza ntekereza ko numva noneho kuvuga ngo nta mwaya yo kugaruka ngaruka nkurikirana ibi nuko abwo nkomeza nkazajya nkomeza nari ndavuga reka numve umunsi w'agasaro kabuze ndavuga inange nzabikora nkandika bikanga nkandika bikanga nuko nyine ubisaha ningi babyeyi n'ukuri Imana yabashyizeho ku gihe kikwiye mudufashe mufashe abantu baburanye n'ababo rwose pe muri ababyeyi beza cyane
urakoze cyane niba umuhire Janvier hakumva muri kano kanya n'umwana mwatandukanye utamwanza ahubwo ushaka kumukiza uvuga uti najye hariya kugira ngo ningire Imana azarukoke niba kumva muri kano kanya akaba kiriho aho ari hose ngaho umubwira ijambo rya kibyeyi iri kuri ku mutima umaranye iyi myaka 30 yose
nge rwose zozo aho ari hose yarize ubwo abasino kazozo ndamukunda ndamukumba n'umwana wa musaza wanjye rwose Imana imfashije tukamenya ahantu habaherereye abari mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa igihugu cy'amahanga nawe rwose yamfasha akajya ku ijwi rya Amerika akazaduha naho ubutumwa akagaruka mu muryango hari umukecuru nyirakuru arashaje cyane ari mu myaka 100 nanjye ndahari hari nawe Chantal arahari n'ukuri byadufasha rwose abyumve
uwisize Odeta ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga nongere nkwiseguraho kandi ngushimire kuba warategereje igihe kirekire ngaho rero komeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane Imana ibarinde
shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona
wicikintege
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona
turangirize ku nkuru y'umwana w'umuhungu w'umunyarwanda wavukiye muri Kongo batuye mu karere ka Fiji muri Kivu yepfo aho yageze avuye Shabunda Bahati Fiston Pacific kari hano mu kiganiro agasaro kaburaga ashaka umuryango we ku ruhande rwase ese witwaga Hitimana Alphonse yavuye mu Rwanda afite ipeti rya sergeant major mu ngabo z'igihugu arifuza kumenya niba hari mwene wabo wase ukiri mu Rwanda aho yifuza kubasanga
to nabonye nyine no nimero babivuga kuri radio ndayandukura nifuza kabisa kugira ngo mwe mwanshakira ababyeyi banye uko nanye ndagowe cyane meze nabi hano mu gihugu cya Congo nta ababyeyi nta ababyeyi ba papa nyine nibo ndi gushaka kugira ngo nanjye mbe nareba ko nabona umuryango kuko papa yarapfuye asiga ndumu asigana ravutse muri bibiri na ubwiwe simuzi ariko bambwira nyine uko yabaye uko yari ameze
ariko se ibyo wasigaranye ibyo bakubwiye kuri papa wawe ni ibihe bakubwiye ko yakoraga iki ko ari muntu ki
yari umusirikare
mu ngabo z'u Rwanda za kera
ego
yari afite iri hepeti
sergeant major
yitwaga nde
bamwitaga Ntezimana Alphonse
aho ngaho muri Congo umbwiye ko yapfuye mu mwaka 2000 yaguye ku rugamba yishwe n'indwara yishwe n'iki
yapfuye n'indwara papa ni indwara yamwishe
hanyuma se mama wawe muri kumwe
mama niwe twasigaranye niwe turi kumwe
wamubwiye ko ushaka kuza mu kiganiro agasaro kaburaga arabizi
cyane kandi yishimye cyane nabimubwiye nyine nyifata ni nimero yanyu aravuga ati sawa mwana wanjye uzagenda ugerageze urebe ko Imana yadufasha ko byakunda
yigeze akubwira aho papa wawe yakomokaga mu Rwanda yakomokaga muri prefecture muri he commune hari cyo yabikubwiyeho
yewe narabimubajije icyo gihe ngo bari batarajijuka nawe ubwiwe ngo ntize mubaza ngo naho akomoka nuko baza ngakomoka hehe tu nuko bahuriranye nyine muri Congo nta n'umwe ngo nawe ntiyamubazaga ngo ese ukomoka he nuko nguko bari bameze ngaho nyine bakiri mu bintu nyine batarajya mu byo kujijuka niko nabivuga bukeye
hanyuma se mama wawe we akubwira ko akomoka hehe mu Rwanda
mama wanjye akomoka ku Gikongoro
none se wowe ubu ngubu ndamutse nkuboneye umuryango wawe mu Rwanda uzaguma aho ngaho muri Congo cyangwa se uzawusanga mu Rwanda
yewe nyakwishima cyane rwose ubonetse nanjye na ataha kuko nanjye usanga nyine abo turi kumwe nabo bari kwiga ngiye nta mibereho mfite yo kwiga narayibuze niyo mpamvu rwose pe mbabonye nakwishima cyane nanjye nkajya mu buzima bwiza nanjye nkajya kwiga
none se n'ubu bwose waba utarababona ko mu Rwanda hari amashuri kw'abandi bana bavaho ngaho muri Congo bagataha niki kikubuza kubwira mama wawe ngo mutahe mugende nimba wumva koko ushaka kwibera mu Rwanda umwana avutse mu mwaka 2000 hari ikintu na kimwe wumva kikubuza kutaha mu Rwanda
mama narabimubwiye aravuga ngo ntabwo ajya mu gihugu ngo nta muntu n'umwe wiwabo ngo azi ngo waba ukiriho nuko ambwira gutyo nayo mpamvu nyine tukiri hano muri Congo
ubuse na mama wawe turamutse tumuboneye bene wabo ku Gikongoro ubu hasigaye hitwa Inyamagabe turamutse tubabonye bakavuga bati uwo muntu turamuzi n'umwana wacu nawe abonye bene wabo yataha
abonetse yataha kandi yakwishima cyane kabisa abonye umuryango wiwe yakwishima cyane kandi nizera ko kabisa yajya yasubira mu gihugu
mbese muri maki ya mwese ikibabuza gutaha nuko mutazi ko hari umuntu musanga mu Rwanda
ingogo
none se nkawe ubyumvikana uri umwana mutoya wakuze udafite so ufite mama wawe wageze aho ngaho fizi uturuka hehe
nageze muri fizi tuvuye muri territoire ya Shabunda
icyatumye muva muri Shabunda mukaza muri fizi mwashakaga hari imirima yera mwashakaga hari amasoko niki cyatumye muva Shabunda mukaza Fizi
kwari turi guhunga bizi nyine mu nzu iri guhunga ikabona ahantu iryama bugacya nta umwirukankaho bukeya nahanga wahita ashinga agahema kiwe ubwo niyo mpamvu kwese ko dushinga agahema nyine bitewe ko nta wundi kwe tugeze ko nta wundi muntu ukiri kutwirukankaho muri makeya ni agatekano tukatumye tuhaguma burike kuko nta nubwo turamara n'imyaka ibiri ni umwaka umwe gusa tuhamaze
ubwo ngo ufite n'izina ry'abashi witwa Bahati ukitwa Fiston Pacific wagiye uzenguruka mu duce tuwe n'amoko atandukanye avuga indimi zitandukanye. Ubu ngubu uvuga indimi zingahe?
Njya mvuga ikirurimi rwacu ndi kuganira, nkaganira n'igiswahili, nkaganira n'igifure. Turanye n'indi miryango nk'itatu y'abahungerageza kukivuga.
Ngaho rero Bahati Pacifique Fiston wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ariko reka nkubaze, niba hari mwene wanyu uri mu Rwanda, mwene wabo wa papa wawe Nteziryayo niko wambwiye ko niko yitwa, niba hari mwene wanyu uri mu Rwanda ukumva muri kano kanya, n'icyo umva ushaka kumubwira?
Namubwira ko kabisa ko umwuzukuru wabo nyine ari uri kushakisha umuryango nyine wa Rufonsi, ko ari umwuzukuru uri gushakisha umuryango wa Rufonsi kabisa, kugira ngo babonye nakwishima cyane, kandi rwose byaba byiza cyane. Imana yabahereza yabaha umugisha, kandi nkifuza ko nabona nimero zabo kugira ngo mbe namenya nanjye mimenye akarere babaherereyemo n'uko babameze.
Ngaho rero urakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ukomeze utegereje wizeye, nkwifurije amahoro y'Imana.
Sawa, namwe mbifurije amahoro y'Imana, kandi Imana ikomeze ibamere umugisha kubwitange mugize muri uno mugoroba.
Ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye. Mbashimiye kwa mwadukurikiye muri benshi. Abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa, n'icama cy'ukuntu mushakisha ni 001 2 0 2 7 3 4 6 nongere nyisubiremo 001 2 0 2 7 3 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimyimana.
Vugana, please, we got America. title.